bazokushanga ibani ngathi angaze ngakutshela
angaze ngakutshela
angaze ngakutshela bazokushanga ibani ngathi angaze ngakutshela angaze ngakutshela angaze ngakutshela kusho isikhulu sama lapha bajimu suka la awubona bajimu bakhethinga nekhulile bomishete bazokushanga ibani ngathi angaze ngakutshela
angaze ngakutshela
angaze ngakutshela bazokushanga ibani ngathi angaze ngakutshela angaze ngakutshela angaze ngakutshela
lesikhulu senhlanisa bizana namaphoyisa ayibo lengani yangifanisa Buka noma pakisha Esh, eh, esh, eh, esh, eh, esh, eh Esh, boss, esh, boss, esh, boss Esh, kupu zentenisa Bizana mapoisa Aibo, lengani yangfanisa Buka noma pakisha Esh, eh, esh, eh, esh, eh Esh, boss, esh, boss, esh, boss
Ocean Untabit Ocean
Ocean, hey.